zi alisi komu hanji kauka asi bwasingi siza musajja Christopher Okello Onyum omusango gwo kutta abaana abana abattirwa mu kifo ekikuumirwamu abaana ekyaggaba Early Childhood Development Center bugenze okuziba nga amusalidde n'ekibonerezo kyakuttibwa. Ekibonerezo kino n'okusala omusango byonna biweereddwa mu kifo kyennyini awattirwa abaana bano ng'ennaku z'omwezi bbiri aapuliwo omwaka guno olwo. Omulamuzi Kauka n'agamba nti okusinziira ku bunene bw'omusango ogwazzibwa n'engeri yaagwo yonna eteri nnyo ya bulijjo kwe kusalawo okumusalira ekibonerezo attibwe.
In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Ezekiel Gideon in count one, Keisha again Rose.
Bwati omulamuzi nga asalira w'ekibonerezo omusajja Christopher Okello Onyum agenda attibwe. Nga tannaba kuwa kibonerezo kino, omulamuzi yabuuzizza Okello obanga emirundi egiwera obanga alina ekintu kyonna ky'ayagala okwogera. Okello abadde ayimiridde mu kaguli n'agezaako okugyako kamasiki k'abadde atadde ku mumwa ng'akutte akazindaalo kyokka n'asigala ng'asirise alabisenga atalina nnyo ky'amaanyi kimuyigula ttama ku nsonga eno wadde pulida we abadde alaajanira omulamuzi amuwe ekibonerezo ekisaamusaamu. Omulamuzi amuwaddeyo omukisa omulala era Okello takkiriza wadde okubaako okwenenya kwonna olwa eri abazadde ab'abaana be yatta Christopher Okello Onyum abaana abana abamusingisiza omusango yabattira kugaba Early Childhood Development Center ennaku z'omwezi bbiri aapuliwo omwaka guno ku ssaawa nga ttaano ezakalasamayanzi nga kwaliko Ryan Odeke, Keisha Agen Roth, Otim, Gideon Eteku awamu ne Ignatius Seruyange. Amawulire agafunika galaga nti omulundi ogwasemberayo ddala abantu okuttibwa nga basingisiddwa emisango mu Uganda gwaliwo omwaka 1999. Abantu 28 abaali ku lukalala lw'abanattibwa kwe kwali n'omusajja munna UPC yali omwatiikirivu Haji Musa Sebirumbi abattibwa mu kkomera ly'e Luzira Maximum Security Prison.